and I've seen faces. Na yako haifiki. I'm not saying tu sabu cheropu na scare. Ini ukweli, niliacha uongo last year. Na this year, nime plan kwa sincere. Na sincere, nikone stambia si spare. Your mom's eyes, just for a day. I wish you see what I see just for a day. Akina Picasso, Van Gogh, atuwa jaribu gani. Mungu ni fundi, we ni painting flani. Chero, we ni painting mami. Sikuwe wangu, wami.
Kutkumbu hinde, kumbu mitanake. Boy, chero, mnenju. Munga na legege ya inzaitata. Boy, chero. Kutkumbu hinde. Kutkumbu hinde. Kutkumbu hinde, kumbu mitanake. Boy, chero.
Filter, raw pamba, safi na figa. Ukiwa LD, ndani na fika. Sasa mtukawe, agent a feature. Tangu ni kujue, umeni transform. Eshima ukonayo, kwani ume come from. Wakiongea mbaya nani waikome. Your skin ipelekwe shule waisome. Kwa dina ni who's this, Mungu amenipa sign. Kwa nyumbani music, managu on the side. Nini nini